yako bitwalia ebyasigalira byaba musayi mto aganira ku sobolero enkindo zinamubuna mwana gwenga twachakala tachakala gwekikwangala ku mulembo gwaffe ge twabeerako bamusayi mto gwenga oyo nkampeere sinakindi tonnazaalibwa ebinyumu nga bwebiri ffe basajja ebimuli bya Kampala twali balungi naffe ebyenyi byaffe lwakutaaguka twali bato twalina obususu kabiri kaliiri twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja baali baagala endongo zenga njagala nnyo endongo ssanyu lyange lyanimu ndongo abalala zaakunywamu mwenge z'ensonda za kidongo mwana kwenze sikutendera ebinyuma ebyaffe byali wala kucakala kupepeya kudigida kubiibya kusanyuka kulola kukesa budde mwana gwe twali bakozi totuzanyisa twali bakozi nnyonnyo ddala
nemukazi wo wabanga ocakala wabanga olwo wamutwalanga
walimu luna lwaba okuwasa abalejjalejja banneeyinuzanga twalinawo Suzana kubuulire ng'abantu baagalayo waali bbandi mwali omukonga ku muntu ogugwala twalinawo la kwinta eyo nno nga bamuswangali tutyayo yali y'abazungu n'abaganda baali b'enkalamu kyenna bansenga emmengo new life n'enkirira walala mundanga yonna etemagana erungiya n'omubi waali muzikyawooma bye baakubanga nga byakikugu nnyo nga gy'obeera nti oba tuli mitala mu Latin America bakuba nnyo kalipso ezaayagalwanga abantu mu Kampala eza Bella Fonte ne Lord Kitchener kyekyo ne bakonkona endongo mukerere natukano kumwenya abafumbo nga bangi bali omu abakeesezangayo mwana gwenze sikutendera ebinyuma ebyaffe byali mawa byakusanyuka kulula kukesa budde twali bakozi totuzanyisa twali bakozi twakolanga
emukazi wo wabanga ocakala wabanga olwo wamutwalanga
alimu luna lwaba okuwasa balejjalejja banneeyinuzanga nga nnyo simaati era enna endabara gye nnabangamu ez'omuyonaani ow'eri engulu ku Norman Cinema yalinga taseera baavu ate nno nga buli musono gwaliyo ey'owa kabina n'eyange emuserebende eno gye nnabangamu n'oweekafumba mwe yanneegombera lutayanga y'eddobbi wange yali agindabirira omujijo gwaffe gwazira sigano gakugwirana gaali mazina mazungu ddala ng'osooka kutendekebwa abanga okuyiga baayiga abakakanyala amagulu ne galema begakulema nga n'osigala bw'okutunuulira bano bagafulunga emabiibya n'atono n'akwata omulala olulala bw'oba okyatunula ne baddukira n'owo mwana kwenze sikutendera omujijo gwaffe gwacakala kucakala kupepeya kudigida kubiibya kusanyuka kulola kukesa budde
twali kuzina n'okucakala ekitegeeza temwakolanga
twali bakozi totuzanyisa twali mukozi nnyo ddala
ne mukazi wo wabanga chakala wabanga olwa mutwalanga
ali muru nalwawo okuwasa abalejja lejja banyinulanga
wishabanga nnemeddwa okuzira nakolanga kiyo okwesanyusa
tulanga buno otunuulira abagamanyi nga beezinira
Bichabanga
nimeka